Yesu zawani wa usale ni mkwa, ni mkwa Unifa jimidie, sawa umpa obenyako Yesu zawani wa usale ni mkwa, ni mkwa Unifa jimidie, sawa umpa obenyako
Ay, ayya unifu pong, aize kusi menu wa huo di ncha chichire Papa, I'm sure I know if you do,
Why, sorry, every woman.